Akuti music Zatanywa vitamiza Tumandera bire bibi wankola Baba zatali mulera Chinene njize sobize sakola Nalina loza mumuti maguna zimba sipangisa Nepula na njize tuwali na wazizika Baba wanifuge birote
I made a promise to forget you now Baby, me and you, we are not meant to be true.
Sweet boy,
hey, I used to hug you, to kiss you, to touch you. Biona biafa, I used to hug you, to kiss you, to hold you. Biona biafa.
Now we're not kuzika.
I forgot you, girl.
Kwa kwa kwa, na kuzika da.
Na question you are.
Biona kuzika. Wene kuzika
Wafangochika
Kuzika da Wafafata
Na kwesu nyua
Nuluimbo luoma Lumala neruvako Nulungo yorulunji Lumala neruvako Hira Walinga mwarunji Na hira wamala neruvako Uwe itanga Kagalanda kabarunji Nafuna yo akuchira mubiru
Never in my life I will never give a chance We walika gali daba nafunye no pass Siso wola kuoza nganike mutaka Love yo ye yane mangandava kukaka Yeah, I used to hug you, to kiss you, to hold you Yona biafa I used to hug you, to hold you, to kiss you Yona biafa
Na wina najizika, na wene kuzika
I forgot you girl
Kwa wafata Kuzika da
Na kwesu nyua
Lapio na jizika Na wene kuzika
Afangochika
Kuzika da Wafafa da
Na kwesu nyua
Katika uwe tunda Nafuna ya kusinga kukati sifesa Nuhuwe nyumia siri kukwati kwa jisa Lapio ya antisa mnageze njitia
Katona shia kula ya tukweka mitima Kwa kulumia na kukavya na maziga Walioro goza Tino umpapa ni shimenti Ngera you think you are my weakness
Na kwe na vila
Na kwe na vila
Na kwe na vila
Na kwe na vila
Na kwe na vila Ndeka na kwe na vila Na kwe na jizika Na wene kuzika
I forgot you girl
Kwa kwa fata Na kuzika da
Na kwesu nyua
Love you na jizika Na wene kuzika
I forgot you girl
Kuzika da Wafafa da
Na kwesu nyua